Esura ya 18. Mukama n'agamba Alooni nti, gwe ne batabani bo n'ennyumba y'abakitammwe, wamu naawe munaabangako obutali butuukirivu bwa watukuvu. Era gwe ne batabani bo wamu naawe munaabangako obutali butuukirivu bw'obwakabona bwammwe. Ne baganda bo nabo, ekika kya Leevi, ekika kya kitaawo, basembeze wamu naawe, bagatibwe naawe bakuweerezenga. Naye gwe ne batabani bo wamu naawe munaabanga mu maaso g'eweema ey'obujulirwa. Era banaakuumanga bye wateresebwa n'ebiteresebwa eby'eweema yonna, kyokka tebasembereranga bintu bya mu watukuvu n'ekyoto baleme okufa bo ne waakubadde mmwe. Era baligattibwa naawe ne bakuuma eweema ey'okusisinkanirangamu nga bwe baateresebwa olw'okuweereza kwonna okw'omuweema, ne munnaggwanga tabasembereranga. Era munaakuumanga awatukuvu nga bwe mwateresebwa n'ekyoto nga bwe mwateresebwa, walemenga okuba obusungu nate ku baana ba Isirayiri. Nange laba, nze nziye baganda bammwe Abaleevi mu baana ba Isirayiri, bo kirabo gye muli ekiweereddwa eri Mukama okukola ng'okuweereza okw'omuweema ey'okusisinkanirangamu. Naawe ne batabani bo wamu naawe munaakuumiranga obwakabona bwammwe buli kintu eky'ekyoto n'ebyo ebiri munda w'eggigi, era munaaweerezanga. Mbawa obwakabona okuba okuweereza kwe muweereddwa, ne munnaggwanga anaasemberanga anattibwanga. Mukama n'agamba Alooni nti, nange laba, nze nkuteresezza ebiweebwayo gye ndi ebisitulibwa, ebintu byonna eby'abaana ba Isirayiri ebitukuzibwa, gwe mbiwadde olw'okufukibwako amafuta, ne batabani bo okuba ebbanja ennaku zonna. Bino bye binaabanga ebibyo ku bintu ebitukuvu ennyo ebinaafikkangawo ku muliro: buli kitone kyabwe, buli kye bawaayo eky'obutta, na buli kye bawaayo olw'ekibi, na buli kye bawaayo olw'omusango, bibanansasulanga, binaabanga bitukuvu nnyo, bibyo era bya batabani bo. Onoolyangako ng'ebintu ebitukuvu ennyo, buli musajja anaalyangako, binaabanga bitukuvu gy'oli. Era bino bibyo: ekirabo kyabwe kye bawaayo ekisitulibwa, byonna abaana ba Isirayiri bye bawaayo ebiwuubibwawuubibwa, mbikuwadde ggwe ne batabani bo ne bawala bo wamu naawe okuba ebbanja ennaku zonna. Buli muntu omulongoofu mu nnyumba yo anaalyangako. Amafuta gonna agasinga obulungi ne zabibu zonna ezisinga obulungi ne ku ŋŋaano, ebibereberye ku byo bye banaawanga Mukama gwe mbiwadde. Ebibala ebinaasookanga okwengera ku byonna ebiri mu nsi yaabwe bye banaaleeteranga Mukama binaabanga bibyo. Buli muntu omulongoofu ali mu nnyumba yo anaalyangako. Buli kintu ekinaawongebwanga mu Isirayiri kinaabanga kikyo. Buli ekinaggulangenda ku byonna ebirina omubiri bye bawaayo eri Mukama, obanga muntu obanga nsolo, binaabanga bibyo. Naye omubereberye w'omuntu tolemanga kununula, n'embereberye z'ensolo ezitali nnongoofu onoonunulanga. N'ebyo ebinaabanga eby'okununulibwa ku byo ebyakamaza omwezi ogumu onoonunulanga, ng'okubala kwo bwe kunaabanga, n'omuwendo ogwa sekeri 5 nga sekeri ey'omu watukuvu bw'eri eyo zegeera 2. Naye embereberi y'ente oba embereberi y'endiga oba embereberi y'embuzi tonunulanga ezo ntukuvu. Onoomansiranga omusaayi gwazo ku kyoto n'oyokya amasavu gaazo okuba ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro okuba evvumbe eddungi eri Mukama. N'ennyama yaazo eneebanga yiyo ng'ekifuba ekiwuubibwawuubibwa, era ng'ekisambi ekya ddyo eneebanga yiyo. Byonna ebisitulibwa ebiweebwayo ku bintu ebitukuvu abaana ba Isirayiri bye bawaayo eri Mukama nkubiwadde ggwe ne batabani bo ne bawala bo wamu naawe okuba ebbanja ennaku zonna. Y'endagaano ey'omunnyo eteriggwaawo mu maaso ga Mukama eri ggwe n'eri ezzadde lya wamu naawe. Mukama n'agamba Alooni nti, tobenga na busika mu nsi yaabwe, so tobenga na mugabo gwonna mu bo. Nze mugabo gwo n'obusika bwo mu baana ba Isirayiri. Era abaana ba Leevi, laba mbawadde ebitundu byonna eby'ekkumi eby'omu Isirayiri okuba obusika, okuba empeera ey'okuweereza kwabwe kwe baweereza, kwe kuweereza okw'omuweema ey'okusisinkanirangamu. N'okuva leero abaana ba Isirayiri tebaasembererenga weema ya kusisinkanirangamu, balemenga okubaako ekibi ne bafa. Naye Abaleevi banaakola ng'okuweereza okw'omuweema ey'okusisinkanirangamu, nabo banaabangako obutali butuukirivu bwabwe. Lino linaabanga tteeka eritaliggwaawo mu mirembe gyammwe gyonna, era mu baana ba Isirayiri tebabanga na busika kubanga ebitundu eby'ekkumi eby'abaana ba Isirayiri bye bawaayo okuba ekiweebwayo ekisipuliwa eri Mukama, bye mbawadde Abaleevi okuba obusika. Kyenvudde mbagamba nti mu baana ba Isirayiri tebabanga na busika. Mukama n'agamba Musa nti, era nate onooyogera n'Abaleevi n'obagamba nti, bwe munaasoloozanga ku baana ba Isirayiri ebitundu eby'ekkumi bye mbawadde ku bo okuba obusika bwammwe, kale munaawangayo ku byo ekiweebwayo ekisituliwa eri Mukama ekitundu eky'ekkumi eky'ebitundu eby'ekkumi, era kye muwaayo ekisitulibwa kinaabalibwanga gye muli ng'emmere enkalu ey'omu gguuliro era ng'ebikula mu ssogolero. Bwe mutyo nammwe munajjanga ku bitundu byammwe byonna eby'ekkumi abaana ba Isirayiri bye babawa okuwaayo ekiweebwayo ekisitulibwa eri Mukama, era munajjanga ku byo okuwa Alooni kabona ekiweebwayo ekya Mukama ekisitulibwa. Ku birabo byammwe byonna kwe munajjanga buli ekiweebwayo ekya Mukama ekisitulibwa ku ebyo byonna ebisinga obulungi, kye kitundu kyabyo ekitukuzibwa kye mujja ku byo. Ky'onoova obagamba nti bwe munaasitulanga ebisinga obulungi ku byo, kale binaabalibwanga eri Abaleevi ng'ekyengera eky'omu gguuliro era ng'ekyengera eky'omu ssogolero, era munaabiriranga mu buli kifo mmwe n'ennyumba zammwe, kubanga y'empeera yammwe olw'okuweereza kwammwe okw'omuweema ey'okusisinkanirangamu. So temubengako kibi olw'ebyo bwe munaamalanga okusitula ku byo ebisinga obulungi ku byo. So temuvumisanga bintu bitukuvu by'abaana ba Isirayiri mulemenga okufa.